yamde sapo e jiridi silimaji chapantati do e Dakar to Paris ko yamde sapo e jenay silimaji chapantati teddube yonti wakati nantindon kabaruji di
Musa Umar Bari
teddube hidibe erifi fulfulde on calminama bisimille mon e kabaruji di Ukraine nanondiral hebanoma hanki hakkude mabbe e Russie ko fati e jaltingol ngure ujinode to poruji di kono dum hadani e subaka hande Ukraine tumi Russie wadde piende e dow por mo Odessa e biol ardibe Ukraine de piende ko litta ko Russie nabe jida teddinde nanondire badade hanki de ko fati e galdo na chiefndiral ketteden jangtore Umuba
e biol jettanowo Congo galdiwal Odessa be habidaabe mabbe ko kali burji hutori fi yanangol opur otentini dum do addai cadele fingal haldigal mabbe wadangal hankin turki dum ko fi fuditago yeyugo gabbe sokinode kaporu gilande hare fuddi Oleg Nikolenko yettanowo Congo jagora halfinanga huwondira Ukraine leede janani holli Vladimir Putin yesojo risi on tutti ka yeso Antonio Guterres horejo oni e Recep Tayyip Erdogan ardido Turkiyon dun ko sabu wakkilare de be wadi den fu fino ngal nanondira wadira hakkunde mabbe Antonio Guterres, horejo denta ladunaru woni oni, holli ender chimto angal weltare mako sabunde bombande. Otentini, dundo kadi beidi banginde, tuni tare nde risi wondi deng emu. Dunko sabu, ka angal te dingol kohana ni, net danke.
To leydi Iran bangi mudum wargo ko fodde yimbe no gas dido mayi hewbe ko majjube jita ka taw tawi ko wameji chaabi dum o wame rewi e gure kewde gonde e diwal Estaban kam e ko tari dum ko dum woni ko andini gardido fabotobe e der gal don diwal to leydi Nigeria ko famdi ko fof yimbe chapande tato mayi e sappo e dido ko barmube e der accident dum wadi ko e der lawol Kano pangul e der diwal Kaduna ye ngam keben hen ko laabi ketoden jangtore Nasi Yusuf Nasi to Kano
ballo jagordo hukuma cuklani ka jahale ka FRSC ardani do tayre Zaria Abdurrahman yaka sai tabbitini ka fe aki masibol gol to jaindi yankobe o famtini bawo yimbe chapande tati choyube yonki wobbe sappo e dido doggina mafaki nyawndorde wala safrorde de elto nyawndi gujabi hattirde Amadou Bello to Shika Zaria o wi ka ukkake banjamdi jowi e feccere kikide Alhamisa ciagalde motaji didi kolbondiri ko fodi futtuki yite jagordo on tumi hadaru dum e duddin ki pargal e malutu ki didadi Abdurrahman beedi labbinki do hukuma FRSC wawa andutu kitongode motaji din sabuno di nguldiri amma hukuma kan luggina biditol non ma goto nder seedibe hadaru dum bo gollano hukuma FRSC wi yimbe bawa hisnuki yimbe sabu bawo di kolbondiri yite futti den wuldi yimbe ben datal Kano yaaki Zaria e Kaduna yaaki Abuja joni e wo ine den kadi fodi nyikondiral motaji ko lanyobe dudbe peli kampanire gollore do datal gal e soyende jabrude kandude no hoynira hadaru Nasi Yusuf Usman Kano RFI
Nasi Yusuf to diwal menaka e der leedi Mali besnguli di kuliti mette mabbe no feewi faade e kuliyankobe wonbe der gal diwal de filintere wadi ko hande subaka dum ko tiagal de gote murtube wadi fellande e dow civil dum addi diller e filintere mawnde e der wuro ngo dendangal yeyobe wonnobe e der gon wuro uddi sababu on don alhali hajuni en kedoto tonto leedi Mali e jangum bango hanki to kati e der chimtol bayinangol alkaida en kuliti ko kambe mbadi gun don jangu e aljumare hankinde e nde nder gundon jangu non gotay kuliy gotay kunun kobe Mali waranoma jeegoma ko barum tay hen gotay mabbe ko civil to bangi kuliyan kobe to jeedido mbarama jetar ben don ko fawonobe jungo to leydi Cote d'Ivoire horejo biddo horejo kiddo hono mo ganduda ko Michel Bagbo ko biddo Laurent Bagbo o holiti yidde mudum ko dawriyan kobe nanganobe saha de seppuji di barata e der dindon woteji ko yo gaccite ciagal ndew suuti dindon kongudi sardi yanke jiyade der commune bo yupugo wadi batake faade e horejo hono Alassane Drama Watara kanyune ko den don woni yidde mudum ngam kay ha joni e ben dol be ganda ko nanganobe mbawa accitede en kalat ko fati e galda ko lato ballon tonto hajone Maroc ko fate kan feminine ina wayna ko hande tigi timmal gal wadata hakkunde be ganda ko leedi Maroc wondude Afrique du Sud bismibe ngel gal don na potital al hali o wadata ko sanga waktuji en nogas woni wakati windere hodon bay hedate hajone gal don potital e service e RFI tay ko ballal ben be ganduda ko nultindirabe e RFI service Afrique wonbe tonto Rabat lamorgo leedi Maroc teddube hedibe RFI fulfulde on jarame kettugol la